Abazali banomthwalo omkhulu ukukhulisa abantu babo nokufaka isekelo sobuKristu empilweni yabo. Nokho umzalo namandla okufika ezingeni elithile bese kunye kusale enganeni. Kungabuhlungu kakhulu ukubona ingane ihlehlo kholweni. Sizokhuluma ngalesi simo-ke namhlanje ohlelweni ezomndeni. Ngiphinde ngibingelele ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Umama ubhekene nesikhathi esinzima ngondodana wakhe usibuze lo mbuzo. Yikuphi esingakwenza ukukhuthaza indodana wethu omdala ukuba akhule manje? Wenze iy'nqumo ezibi empilweni, umsebenzi, indawo yokuphila nangabangane. Emva kokumkhulisa ngobuKristu, siphoxekile kakhulu. Khona manjalo, asikwazi ukuyixolela ngomuzwa wecala ukuthi sehluleka kuphi. Kukhona esingakwenza ukubuyela emuva ngaphandle kokugxoba imingcele efanele. Okokuqala, lahla leyo mizwa yokuzizwa unecala. Akekho owenza konke ukuthi nca. Wonke umzali uyaba nengcaphephe. Kungenzeka wenza amaphutha nokuphunduleka, kodwa lokho akwenzi indodana wakho abe yilokhu ayikho. Uyilokhu ayikho ngokuyikhethela yena, hhayi ngokwehluleka kwakho. Ngakho ungayilahli ngecala nomthwalo ngey'nqoma zenzela yena zona ekhula. Uma uthando lube yinkombandlela yobuzali bakho, lokho kuyikho esikuzwa ngqo kwinkulumo yakho. Ngakho ungayilahli ngecala kunalokho mbeke ezandleni zenkosi. Azange uzachaza ke noma iy'nkinga zontwana wakho zimphumela yokuhlosa kwakhe kulaxaza ivangeli akhuliswa ngalo. Uma evese waqonda ngqo esonweni, mqonde ngokulandisa nokho komgudu okuMathewu 18:15-20. Uma kukuthi usadlala ubungane nonganaki, kumele ehlukeke indlela obhekana ngayo naye. Noma ngayikuphi uvele ubhekene nendodana yolahleko. Siphakamisa ufanekiso lukaJesu ngendodana yolahleko olukuLuka 15:11-32. Lungakuphi imvula mqondo elusizo. Uma usakhumbula kahle kulolo daba, ubaba kazange aguqule inhliziyo nomqondo wendodana yakhe. Waqonda ukuthi ayengakwenza kulesinqomo sokubhayiza komfana wakhe kwabe kungumlinda qha. Ngesineke walinda waze undodana wakhe wabuya ey'ngqondweni zakhe. Verse 17. Futhi ekugcineni umfana esebuyela ekhaya ngokukhuleka evuma ukuntumazela kweindlela zakhe, ubaba wagijima ukumhlangabeza esekude. Verse 20. Kufuneka nawe ukulungele ukwenza ncimishi nxa usubona impawu zoguquko lwenhliziyo kuye. Okwamanje kusengenzeka ulethe umyalezo ocacile ngindodana wakho ngey'nkambiso zobuKristu nezimiso zezwi ngokuziphatha, ube futhi uhlonipha ubuya nobudala bobuqu bakhe. Lokhu kudinga ukulalelisisa kahle ukholwa ngomoya engcwele, yebo nebala, ube ukhava sonke isimo ngomkhuleko. Ngamanye amazwi kuchaza ukubeka iso emathubeni ezimo la ethambele khona ukufundiseka. Indaba ke ingokukhuluma izwi eliyilo ngesikhathi esiyilo kumbe sifanele. Usengacabanga futhi ukwenza uhla losizo olungavela nakwabanye. Ukhona yini omaziyo ongafika empilweni yomfana wakho akhuluma iqiniso likaNkulunkulu ngenhlakanipho? Umhlobo womndeni, umfundisi, kumbe ilunga lebandla? Indoda esikhulile engabamba iqhaza lokuba ngumbumbi nomkhokheli, mentor, indoda undodana wakho ayethembayo nongayibona ukuthi kayisisithiyo ingaba losizo olukhulu kuwe kulesi simo? Khumbula ukuthi indodana yolahleko ayikwazanga ukubuyela ezingqondweni zayo kuze kube isifike ekugcineni ngayo. Kusanokwenzeka ukuthi indodana wakho akakalahlekelwa lutho olungayo esiqo ngokwanele. Kanjalo nokuphoxeka okungenzeka akulungele kulalela omunye umuntu. Uma kwenzeka ngesikhathi esefika ekuvulelekeni, ekusihloleni ngokukhetha akwenzayo, ungamazisa ukuthi iFocus on the Family emnyangeni wayo wezokululeka inezisebenzi ezingabaluleki abaqeshiwe abangaxwana naye ngocingo. Bangaphinda futhi bamxhume nabaseduze kumbe bamxhumaza nabaseduze ongoti. Ucingo luthi nje 031-716-3300. Okwamanje khumbula ukuthi kunomuzwa wempela ukuthi unqomele nempi yokomoya ngokujulile. Ukukhuleka uma ezwini likaNkulunkulu kwindlela emangalisayo ukuthola amandla nesibindi ensukwini ezayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni olizayo.